na majivu, mkuwe chonjo wapi majivu. Msichana akipata mimba saa hii chifu kwa area yako, mimi tajua hiyo mimba ni yako. Mimi tajua hiyo mimba ni yako. Maana ulikuwa wapi akipata mimba? Soviski gang.
Bullet shots on the beat. Bakova ama chief wa street number 6. Yeah. Mimba ya kwanza lipea masi wa masika. Yeah. Minbasi ya kwanza lipanda ganki wa tika. Kimba lingala na bado ntaskika. Bingli bingala tari mimba ashashika. Kwa kijiji yangu staki story ya abortion. Kamimba ni yangu nitatoa accommodation. Chief Bakova, thank you for your conversation. Ukitry kunisuka hautaniweza, ukitry kunishtua mimi nshazoea. Bakova taikula utaimezea. Chief Warunda sai millionaire.
Mindo chief wasiana wamepewa tu mamimba. Mimba mimba wamebeba kama minbus. Mimba mimba wamebeba kama contracts. Mimba mimba wamebeba mezitis. Mindo chief wasiana wamepewa tu mamimba. Mimba mimba wamebeba kama minbus. Mimba mimba wamebeba kama contracts. Mimba mimba wamebeba kama minbus.
Titan chief wa area 450. Kuna reporti nataka kuripoti. Ati mangios walipandwa miti. Nani watoi wanatigia watoi. Na mjuluso memeza kama vaccine. Na matumbo zimefura kama taksin. Kingpin wamekula mashashula. Wakibin na wakula kachakula. Msumeno iko kutu inataka kukuduru. Matukutu kula dudu bladi nugu amechora. Mabazenga wanatona na mapoko wanabuka. Na mamuro wana chip chip chip, chip.
Mindo chifu wasichana wamepewa tuma mimba. Mimba mimba wamebeba kama minbus. Mimba mimba wamebeba kama contracts. Mimba mimba wamebeba mezi tisa. Mindo chifu wasichana wamepewa tuma mimba. Mimba mimba wamebeba kama minbus. Mimba mimba wamebeba kama contracts. Mimba mimba wamebeba kama minbus.
Defty mimi tundo chief caps lock. Nimekuja tu hapa kuwa shutdown. Hizi stories zimetrend tu paka downtown. Mimba wasichana wamepewa tuka mimba. Akingia usi we ni mslenda. Waje cause ukadakisha kamimba. Ukajikuta hot blood. Sai utalia ukimlilia nani. Lume ame chill kwenye base anabani. Anangoja skati pita ruki kashe zama. Yes hazi dinda juu ako quarantine. Na kichiki pale ame diva ako wine.
Sai chief kwa area yako, mimi tajua hiyo mimba ni yako. Ni mali ya serikali, uwezi guza hiyo.